让 this rock your plane, oh Lord,
Magwagwa.
Ulidhani nita get scared ukika mad na gay looks. Rap chaplain glory support me the summer book of Luke. Na kucheki kwa vision board ziko hang on top of my roof. Yo beef na stack, nungeze test your boys you. Satu rap juu ya fame na door, dead guns and ho. Nigga every show, enda uchane in ho. Best MC, deeper than you. Tuna ejaculate, vitu ziko juicer than you. Huyo kijana, amepasuka msamba. Sulika mbegging na bado sayu na jigamba. Kawe ni gold up mini David, na watch betting women. Dota mwaya kukumada yungezeke sacrifice ya yuna. Na unafanya strands na vin vinipaza na niretreat. Na nifisi kuitisha punani kwa bin to get between. Ukiganda mavi tuliganda makamasi kwa brain. Tulibreki wa balls at the ball ajisikizagi no pain. I'm a FMC ando kipaji unalea. Auna walk on the men's for blood example moja nilea. Katuli threaten God, who are you? Don't dare so. Ninja we ni fragile acha niku handle with care. Mess na minta kula yo intestine. Ka iko raw nili survive snake bite. So mina hit better than below. Unangangania crown na tukuko field na get victory. Tago go out aweza to come na six fingers za Hitrick. Never accepted your apologies. Do not sling na Citric. Labda ni bite your middle finger ndo ujomini critics. Ijai kwa fresh to hip hop. Ijai yoga for 6 weeks. And your pen aita I bleed. Jauna ball sato tumie big. Mini monster. Energy yangu isha kwa mic. Kani battle let's do it ka level ya Nike. Nguvu ya moshada na wika nayo. Njini wewe kaza moyo juna kamu. Ukupaki wewe mwere 97 mina box it was the Luanda Magere. Niki do this for love. Ulikuona dust genge genge. Au kujua nilizaliwa buda kiwa na kansa ya prostate. 10 months kwa uterus na bado mother na menstruate. Vene nilikuwa revia ulijificha kwa mother uki masturbate. Mean you masturbate your life. Uta generate more hate. Okay, let me teach you with your mother's tang. Omera tanga ataka jonjore ma Pakistan. Koki loro luar tiran. Na ingo nyaka Jackie Chan. You can't drop in your vernac your work. Orthodox kwa mind. Na kunyonga na rosary. Tangu sarenet kwa nywele. Unadhani unongeza kalo. Red Bull niko charge na energy ya battery. Hii ni homicide. Nda kusabu na kichwa ya your family. When you walking cops ushae kwa kubichwa riz. Utakuwa jaje kwa uo na rungu kama artillery. Na ile story ya baby silikuwa ya demu angu Valerie. Awezi ni shinda tu kamu na numbers kata irani. Rap chop lane. Magua kwa mse. Yo kwa ni man enough, nita kufeed carcass. Suna juwa mjinga we ni carcass. Man enough, nita kumada chap chap. Carcass alafu feed my placas. Man enough, nita kufeed carcass. Suna juwa mjinga we ni carcass. Man enough, nita kumada chap chap. Carcass, suna juwa we ni carcass. Rap chap lane. Warlord. Na Imran imeshinda maze. Yeah.